me burn.
Splat nams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Now if you walk on my bed, now my dude. One apaka, one paka, one anita. Yes, when I'm boy, I talk it like say. One apaka, one paka, one anita. Yes, now if you walk on my bed, now my dude. One apaka, one paka, one anita. Yes, when the boy, I talk it like say. One apaka, one paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela, Rudi kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
aina.
Baby shot them,
ainama.
Hey hey hey, onyesha ulivofunzwa,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
ainama.
Hey hey, ruksa kutunza, so sura so shepu, nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Baby girl your body killer, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila, madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, Rudi kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama.
Mama,
ainuka.
Baby shot em,
ainama.
Hey hey hey,
ashika kota.
Onyesha ulivofunzo,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
ainama.
Hey hey,
ashika
ruksa kutunga.
Oh ya god em, toto nya upoli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima.
Mama kisima,
naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni mashakitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
ainama.
Mama,
ainuka.
Baby shot them,
ainama.
Hey hey hey,
ashika kota.
Onyesha ulivofunzo,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
ainama.
Hey hey,
ashika kota.
Ruksa kutunza.
Nasi fi wako mapenzi na madevu. Wanapaka wanapaka wananita. Esa, bwana boy tatakila se. Wanapaka wanapaka wananita. Esa,
nasi fi wako mapenzi na madevu. Wanapaka wanapaka wananita.
Simba, mabishoni tashe. Vile mademu zao na wakita.
Yes.